exclusive to Zayn Hype Man.
Ebola family music.
Kopa biote fiweti.
Chaos music.
Ifona vuka kumachacha, ndole chef ya kufora fionze na filamba. Kiona fuma feno kuya pakante, mbalo ndefu wako boompest, nangula pauta. Kiona shika fena wekela na papondi, na mbalo kuwasho tusa matwanji. Jikala neka nisha kwa tamatamu wanji, nebo nkungulu memugulu mendo wanji. Ama toro shia vidi na mashat 5, boxa imona kamu katifenaku. Kamo fensha kwa tefya kufuala sana. Mwadishi bafyo kubwa nkungulu metesa. Nefyo na sukulu shafe mayono kukanika. Na wola na fumapo na ya mkugomba. Ichungulo kuchoku tuwa inuka nomba. Mbo nefyo na chikani kukusanga na figulia. Na washa na kanikefya kufuala pantambo. Wanzi vila popamba. Washa mashata matoloshi. Washa na boxa. Wanzi vila popamba. But why? Bali fionsi. Wanzi vila popamba. Waka walala, but why? Wanzi vila popamba. Atisan, wanzi vila popamba. Bamu kukulu, but why? Wanzi vila popamba. Yona ikala panshi na makaya pwa. Napishamo wai wai vila pamba. Usheni rizo nishi sane ya lenga. Pafya kufola na chuwasha wai wapo pamba. Jevele first njipushe vanefwa. Kutapoli mbina wankanu inakovena. Tona fika fya odimu wa ikaleni. Nde ipusha konga na munkanu inakopamba. Na vena vebele yomu kwa iteifwe. Limina yululu kana kankungwa. Tona lava kosande na yapa tempo. Wapasta na bovase sema timuru mendo. Nimbo na problemu walilufya pambelo futi pamba ovya vaiva ni vanefwa. Balafu ativaka kupoko bufyashi. Wiba mwona fidi ya vadi shupa nindoshi. Na washa na kanikefya kufwala pantambo. Wanzi vila popamba. Washa mashata matoloshi. Washa na boxa. Wanzi vila popamba. But why? Pali fionsi. Wanzi vila popamba. Waka walala. But why? Wanzi vila popamba. Atisan, wanzi vila popamba. Bamu kukulu, but why? Wanzi vila popamba. Yo wamba kono kupepa wa pasta. Uku mpepelele mpaka na semuka. Kwalia matangza bula bula bulukuta. Paka fiena pona punch na lukuta. Chona imafe no kunjeva you are now free. Walishuka lesali kute mwa Joffrey. Tawakanika mune tomuka tipanze. Ni munga nda wakanika no tipanze. Pona fuka manshaka weke shepo pasta. Ukukanika na kabiri panze bamba. Avantu na mwona tabava na chisuma. Bafu afyava na vovena vale chula. Na washa na kanikefya kufwara pantambo. Wanzi vila popamba. Washa mashata matoloshi. Washa na boxa. Wanzi vila popamba. But why? Pali fionsi. Wanzi vila popamba. Waka walala. But why? Wanzi vila popamba. Atisan. Wanzi vila popamba. Bamu kukulu. But why? Wanzi vila popamba. Ha. Commander Capson. Pola da pachambish. Road Sony Mwanjisi.
It's Cozy Music.
Atisan. Cozy Graphics. Mwechi Farmers. Dani Alonga. Commander Government. Hellman Pick Up. Sito Power. KK Ota. Boss Metra. Boss Samon.
Ebola Family Music.
Ha. Ela Basta. Nathan Perfect.
Exclusive to Zayn Hype Man.
In Cups. Balaki.